urugendo naye ngagenda gambirengera nayobeka nnyo obudde bw'obugenda si byamuzannyo tunuulira abatuuze babitunyeenya
abaana ku luguudo bwe mbayitako omwoyo gwange mu biro basanga mwana guyita nabo bamaama ku kkubo wesaala basaba omukono gw'omutonzi ku kkerero ku nsi gubakwateko ebintu bya nsi ya mwoyo eby'omubiri bitulidda b'emikwano ku nsi batulekawo eŋŋombe y'emagombe kirombe kya mirambo mu Kampala buli bukyoziika baabo bagenda kuttata mu maziga gunja linnye ku lugendo lwe bayimba amaze emirimu gye essubi lya ggulu okusisinkana olina okupatikana okutuuka naawe boolerinnya mu bire tunuulira sitole z'ensi nasesa mu siga agakaabira mu kiyungu waatudde mpandika bulamu mwoyo byendaba ebijja ntekera ekifo aw'okuliira bwe nkyusa bwe kirabika eby'eggulu nze byokka bye nninze lugaba mponya ebikoomi bya geyene binzinze
sanga ndi ku kkubo ninnye ku lugendo naye nga gye ndagambirengera nayo beka nnyo obudde bw'obugenda si byamuzannyo tunuulira abatuuze babitunyeenya
zooni mu site nnabugabo na kivubu bamaama we bali kisenyi mu ghetto abaana gye bali kibuli we muliika nokwoyo kyappiri afuba okubaawo mu ngeri ezitiisa tategeera bw'abaawo kano k'abatuuze mwenna nalo mu takisi paaka abalinnya Kampala empya n'enkadde agenda mu soroti Arua jinja kamuli n'abatuuze b'e Bujagali Do it for the people Nkakona kaba tuze Kalenga galo bindi kone Sanje tuwelekete Ebido binuti ya gasi Yedozi ya batuze mustubicha Bebuza Raji Enchuka mungolele miokucha Esubili ya mazukira kuristo rarita Arwani ramatika ngambe mbera webija Amalongo ziga ulitenga yerebija Umaga ramo gamba Tulieno tukulinze Esala tukutera mungu akuwe mirembe Oba kutuka mkuru Kachibenga nchali kunsiru Kabale kubukumi bosebo bumbere kumpi oba kutuka mukuru kachibenga nchali kunsiru kabale ko bukumi bosebo bumbere kumpi
wejo wejo mwane ngenze